waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wadajirka bulshada Australia ayaa tartiib tartiib hoos ugu dhacaysay waayihii dambe, iyadoo ay jiraan culaysyo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed. Tan ayaa laga soo xigtay warbixintii 7-toobnaad ee ka soo baxda hay-adda Scanlon Foundation. warbixintan ayaa ka dhalatay cod aruurin laga sameeyey su'aalo ku saabsanaa arrimo ay ka mid yihiin dhaqamada kala duwan, aaminaadda ay dadku ku qabi karaan dowladdooda, iyo nolosha bulshada guud ahaan. shacabka Australia ayaan u midaysnayn sidii ay sannadihii hore u midaysnaan jireen, iyadoo sababo dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa dalka dibaddiisa ka dhacay sida colaadda Bariga Dhexe ay mas-uul ka tahay hoos u dhacan is-haysiga ama wadajirka bulshada. warbixintan Scanlon Foundation ayaa muujinaysa in cadaadiska dhanka dhaqaalaha, sinaan la'aanta ay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee saameeya shacabka Australia maanta. Dr James O'Donnell oo ka tirsan Jaamacadda Qaranka Australia ayaa qoray warbixintan.
Social cohesion is measured as a really sort of multi-dimensional construct, you know, taking into account a...
wadajirka bulshada waxaa lagu cabiri karaa dhinacyo badan, iyadoo la tixgelinayo sida qofku uu u aaminsan yahay inuu bulshada ka mid yahay, iyo in kale sida uu dadka kale iyo dowladda ugu kalsoon yahay, sida uu ugu faraxsan yahay noloshiisa guud ahaan, sida dhaqaaluhiisu u xasiloon yahay. wadajirka bulshaduna dhowr dhinac hoos ayuu u dhacay, ayuu yiri. daraasadan 2023-da ayaa lagu soo aruuriyey aragtiyada 5,700 qof oo la weydiiyey 90 su'aalood oo taabanaya mawduucyo ay ka mid yihiin arrimaha socdaalka ama immigrationka, dhaqamada kala duwan ama multiculturalism waxa la yiraahdo, iyo arrimo waaweyn ee dalkan dowladda iyo shacabkuba ay wajahayaan. daraasadii 2020-kii ayaa lagu ogaaday inay kor u kaceen calaamado dhowra oo muujinaya sida bulshadu ay u wada jirtay intii lagu jiray COVID-19-kii, laakiin tirakoobka sanadkan ayaa muujinaya in taasi hadda ay meesha ka baxday oo wadajirkii bulshadu uu hoos u dhacay. 52% dadkii lagu wareystay warbixintii 2020-kii lahaansho weyn ayay dareemayeen oo dalka ah, laakiin tiradaas warbixintan hoos ayay u dhacday oo waxay gaartay 48%, taasoo ah tii ugu yarayd intii daraasadahan la sameynayey. tirada dadka aadka ugu faraxsan oo ku qanacsan habnololeedka Australia iyo dhaqanka Australia ayaa hoos u dhacay oo gaaray 37%. 84% ayay dadku aaminsan yihiin in farqiga u dhexeeya dadka dakhliga sare iyo dakhliga yar ay sii ballaaranayso. madaxa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, Carlo Carli, ayaa sheegay in doodaha siyaasadeed ee kulkululaa ee dalka gudihiisa iyo dibadda ka dhacayay, iyo weliba cadaadiska ama culaysyada dhanka dhaqaale, ay dhibaatooyin ku noqdeen ama culays saareen awada jirka bulshada dalkan.
Social cohesion is an area which Australia has invested a lot of effort.
wadajirka bulshadu waa arrin ay Australia dadaal badan iyo maalgelin ku bixisay. guud ahaan mashruuca dhaqamada kala duwan waxaa looga dallahaa in kor loo qaado wadajirka bulshada, waana isbedbedeshaa tiradu mararka qaarkood. waxaan isleeyahay culaysyo ayaa soo gaara mararka qaarkood wadajirka bulshada. dood adag ayaanu ka soo marnay aftidii codka baarlamaanka. dhaqaalaha qoysaska ama dadka qaarkood hoos ayuu u dhacay, sicir bararka ayaa kor u kacay, mushaarooyinkii oo aan sidii loo rabay u kordhin, iyo dulsaarka oo la kordhiyey. ugu dambayntana colaadda Bariga Dhexe ayaa dhibaatooyin keentay, ayuu yiri. inkastoo walaac dhaqaale jirana, dadka su'aalaha ka jawaabay ayaa weli ku faraxsan dhaqamada kala duwan ee dalkan Australia, iyadoo 89% shacabka Australia ay isku raaceen in dhaqamada kala duwan ay aad ugu fiican yihiin dalkan, halka 86% ay aaminsan yihiin in soo galootigu ay u fiican yihiin dhaqaalaha dalkan Australia. hase yeeshee, aragtiyada ayaa kala duwan iyadoo hadba ku xiran hadba qofka aad la hadasho ama su'aasha weydiiso, iyo siyaasiyan waxyaalaha ka dhacaya dalka Australia iyo caalamka intiisa kale. bulshooyinka Yuhuudda iyo Muslimiinta ayaa tusaale u ah arrintaasi. wixii ka dambeeyey bilowgii dagaalka Xamaas iyo Israa'iil ee Gaza oo bilowday 7-dii bishii Oktoobar, booliska ayaa diiwaangeliyey kororka dhacdooyinka muslin iyo yuhuud nacaybka ah. Davir Abrahimovic waa madaxa Anti-Defamation Commission in Australia oo ah urur u dooda arrimaha dadka yuhuudda ah. Wuxuu sheegay in tirada nacaybku ay korortay wixii ka dambeeyay dagaalka Gaza.
Many of us are feeling under siege and on edge because we are seeing
qaar badan oo naga mid ah waxayba dareemayaan inay go'doonsan yihiin oo ay qarka saaran yihiin sababtoo ah waxaanu aragnay dad aan islahayn saaxiibo ayaatiin oo dhabarka noo duway sababtoo ah marka ardada yuhuudda loogu yeero waxaatiin wax qarxiyayaal oo inta la isku wareejiyey lagu eedeeyey inay yihiin caruur dilayaal marka dadka wadooyinka lagu aflagaadeeyo marka ganacsiyada yuhuudda la qaadaco waa wax laga naxo bulshada yuhuuddu weligood waxay ka qaybgali jireen bulsho weynta Australia oo qayb xal ka ahaayeen waxay aad uga shaqayn jireen inay abuuraan dulqaad wadajir iyo wada noolaansho hadda waxaanu dareemaynaa cabsi saxa ayuu yiri Kamel Debussy oo ah madaxa Australian Federation of Islamic Councils ayaa sheegay in kulaylka colaadda bariga dhexe ay dhinacyada oo dhan hadda dareemayaan
We need to recognize that there are Islamophobic attacks that are happening and there are an increase of Islamophobic attacks
Waa in aan garowsano in weeraro Islaam nacayba ay dhacayaan waxaa sii kordhaya weerarada Islaam nacaybka ee dhacaya waxayna ila tahay inayba 10 laameen runtiina halkan aan joogo oo Sydney ah xarunteena waxaa loo soo dirayay taleefoonno badan oo muslim nacayb ah waxaanu dooranay inaana waxas banaanka inta badan u soo bixin sababtoo ah ma doonayno inaanu sii kordhino walaaca bulshadu qabto inkastoo taageerada loo hayo dhaqamada kala duwan iyo arrimaha socdaalka ay aad u sareysay 10 sano ee u dambeysay takoor iyo cunsuriyad ayaa caadi noqday 2023 18% dadka ayaa sheegay inay la kulmeen takoor 12 bilood ee u dambeeyay takoorkaas oo ku saleysan ama midabkooda jinsigooda diintooda tiradaas ayaa 16% ahayd 2022 madaxa Multicultural Australia Christine Casley ayaa aaminsan in waxa laga soo maray dhibaatadii COVID-19 ay saameyn ku yeelatay aragtida dadweynuhu ka qabaan wadajirka Australia.
So what we really need to do as a country, I think, is work on building that resilience.
Waxa aan runtii u baahanahay inaanu dal ahaan sameyno sida ay ila tahay waa inaanu abuurno adkaysi oo aanu ka shaqeyno awoodda aan u baahanahay si aanu dadka ula hadalno oo dhibaatada jirta u sheegan karno oo aanu isku xirnaano oo aanu markaasi isla xariirno ayay tiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.